Jeremiya 14 verse 1. Izwi kaJehova lafika kuJeremiya ngesigagadu. Verse 2. UJuda uyalila amasango akhe adangele, ahleze emhlabathini edabukile, nokukhala kweJerusalema kwenyukile. Verse 3. Abakhulu babo bathuma abancane babo emanzini, bafika emgodini kepha abafumani manzi, babuya izitsha zabo zingenalutho, banamahloni bajabhile, bamboza amakhanda abo. Verse 4. Ngenxa yomhlabathi odabukileyo, ngokuba kubangakho mvula ezweni, abalimi banamahloni bamboza amakhanda abo. Verse 5. Yebo, nedluzela izalela enhle, ishiye izinyane ngokuba utshani abukho. Verse 6. Izimbongolo zasendle ziyema emadulini angenalutho, zisezela umoya njengamakhanka, amehlo azo ayaphela ngokuba kungekho tshani. Verse 7. Noma izono zethu zifakaza ngathi, sebenza Jehova ngenxa yegama lakho ngokuba ukuhlehla kwethu kuningi, sonile kuwe. Verse 8. Themba lika-Israyeli msindisi wakhe ngesikhathi sokuhlupheka, yini ukuba ube njengomfokazi ezweni, nanjengesihambi esingenisayo ukuba silale ubusuku nje na. Verse 9. Yini ukuba ube ngumuntu odidekileyo njengeqhawe elingenakusindisa na? Nokho phakathi kwethu, Jehova, sibiziwe ngegama lakho, ungasishiyi. Verse 10. Usho kanje uJehova ngalaba bantu uthi, bathanda ukuzula kanjalo, abazibambi izinyawo zabo. UJehova kathokozi ngabo, manje uyakubukhumbula ububi babo, azihambele izono zabo. Verse 11. UJehova wathi kimi, ungabakhulekeli laba bantu ukuba baphiwe okuhle. Verse 12. Noma bezila ukudla ngiyukuzwa ukumemeza kwabo, noma benikela ngomnikelo wokushiswa nangowempupho ngiyukuthoza ngabo, kepha ngiyakubaqeda ngenkemba nangendlala nangesifo. Verse 13. Ngase ngithi, Nkosi Jehova, bheka abaprofeti bathi kubo, aniukubona inkemba nendlala yokunehlela, kepha nganinika ukuthula okuqinisileyo kule ndawo. Verse 14. Wayesethi uJehova kimi, abaprofeti baprofeta amanga egameni lami, angibathumanga, angibayalanga, angikhulumanga kubo, baprofeta imibono yamanga, nokubhula nokuyize, nenkohliso enhliziyo yabo. Verse 15. Ngalokho usho kanje uJehova ngabaprofeti abaprofeta ngegama lami, ngingabathumanga, bathi, akuyukuba khona inkemba nendlala kulelizwe, uthi, ngenkemba nangendlala bayakuphela laba baprofeti. Verse 16. Abantu abaprofeta kubo bayakuphontwa ey'daladini zaseJerusalema ngenxa yendlala nenkemba, abayakuba namuntu okubembela bona nawumkawo namadodana abo namadodakazi abo, ngiyakuthela okubi kwabo phezu kwabo. Verse 17. Kepho uyakusho lelizwi kubo lokuthi, amehlo ami mawamululeke izinyembezi imini nobusuku zinganqamuki, ngokuba intombi indodakazi yabantu bami ilimele ngokulimala okukhulu, ngokushaywa okunzima kakhulu. Verse 18. Uma ngiphumela endle, bheka nampo ababuleweyo ngenkemba, nalapho ngingena emzini, bheka nampo abaphethwe indlala, ngokuba umprofeti nompristi bambaze izwe bengazilutho. Verse 19. Umlahle nokumlahla uJuda na, umphefumulo wakho nengiwe isiyoni na, ushayeleni singabi nakuphulukiswa na, sihlalela ukuthula kepha ukuhla kukho, nesikhathi sokuphulukiswa kepha luvalo. Verse 20. Jehova, siyazi ububi bethu nokona kwawo baba, ngokuba sonile kuwe. Verse 21. Ungasideleli ngenxa yegama lakho, ungaseyisi isihlalo sobukhosi sodumo lwakho, sikhumbule, ungasaphuli isivumelwano sakho nathi. Verse 22.
kukhona yini phakathi kwaonkulunkulu babezizwe abayize onganisa imvula amazulu angaletha izihlambi na? Akusuwe Jehova esiyakukuhlalela na ngokuba wena wenzile konke lokhu?